kuta na dia. Tukichoka tunabeba na bia. Sijifanyu na tuchianga mkia. Upendo hamsini tukichianga ni mia. Na njio na nifee na kwa fear for real. Ona Mungu yuko nas bila bill. Ya kwetu tuyafanya we siri kisio. Kipumba macho tunabaki wa wili. Choko 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 zao. Simefuelisha kula kwao. Zoko 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 zao. Waweke kapuni watunza kacheze kwao. You know my love that's why. Kilo naponuna nauliza baby why. Au ndo mepa miss kwetu shai. Kaimbe nyimbo zote kuchi kuchi nai nai. Sisi atuachani no. Ata kama sorry za weti sina do. Never go mpaka waombe po. Then hold my hand and let it go.
Kimwendo wa kuita na dia. Tukichoka tunabeba na pia. Usijifanya unatuchanga mkia. Upendo wa msini tukichikio chumbani. Nalinga nawe. Mapenzi na enjoy nawe. Chumbani nalinga nawe. Mapenzi na enjoy na wewe. Linga, 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 na linga nawe. Dunda, 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 na dunda nawe. Linga, 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 na linga nawe. Dunda, 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 na dunda nawe.
Nauteka moyo wangu mpaka na kill. Cause nobody knows I feel. Mekufanya chaguo langu sahihi. Staki tena kuifanya wezil. Achia wakashitaki. Kama nikosa we kunihagi. Muhasira wana komenti. Utadhani tumewatagi.
Na enjoy tumelandana. Akili zimefanana. Na enjoy tumelandana. Akili zimefanana.
Furai fikimia na ishu kitisini. All because of love in between. Haters paka water takiri. Wasie ndo kizazi jeuri. Wako nisha phone niko deep deep sana. Na umia washikaja kiku sil sil sana. Wendo wangu kama pele nine. Upandana moyo wangu my only one.
Wendo wakuita na dia. Tukichoka tunabeba na pia. Usijifanya unatuchanga mkia. Upendo wa msini tukichiki watumbani. Nalinga nawe. Mapenzi na enjoy nawe. Chumbani nalinga nawe. Mapenzi na enjoy nawe we. Linga, 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 na linga nawe. Dunda, 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 na dunda nawe. Linga, 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 na linga nawe. Dunda, 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 na dunda nawe.